djkibinyo.com. Download kupitia djkibinyo.com.
Poka keki unirete mama, na wendo loni funza ripesuli baya, na wendo nikikosea kunieka sawa, na wendo loni juza binadamu hawa.
Kufu na mazabau, mtu kutu kachisa au, mtu kitu angarau. Kina tina na kina fau, kama sina na kuwajau, na kuchina kwa madau, msosi sina no pirau. Kina tina na kina fau, na kuchina kwa madau, kama sina na kuwajau. Sina bamba na shokima, nipate sumejua bimda shura lepema. Na kwenye msiki mwanao na jina, na firiziki ndo vina ungozana. Mama hira umziki unachuki sana, bila kisa chuki na kurogana. Kosara kukuiti wangani andama, wanani pangia tume wanizime mazima. Wanataka nirudi bush, msiki ukinishinda, na misiruti bush. Nasema na kasa na chichira jana, nataka nirudi.